olunaku olwaleero nga bwetera okutambula eyo nate enkomyewo ne bannaffe ab'ekitongole ekisoloza ky'omusolo Uganda Revenue Authority okujjukiza gwe munnayuganda gwe munna bizinesi gwaliko emirimu gy'okola egivaamu ensimbi okwogeraganyako naawe ku kiki ekikusuubirwamu ekitongole mu kiseera kino ate era naawe okuddukanya bizinesi zo ng'ozitambuza mu mbeera etagenda kukaluubiriza newankubadde okubanga eyingiramu nteekateeka zo. N'olw'ensonga eyo ngenda kubeera n'omukyala Afisa Seguya era ntera okubeera naye wano ng'abannyonnyola ku bintu ebitali bimu. Tokimanyi bulungi nti omwaka gw'ebyensimbi guno 2025-2026 guguno ogunaatera okusemberera ku nkomekkome waagwo. Kati gwe munnanga alina emirimu gy'oddukanya egivaamu ensimbi, kiki ky'osuubira okubanga okituukiriza mu budde buno? Kubanga guno gulinga mulanga gwa kujjukiza okujjukiza obuvunaanyizibwa bwo okulaba ng'otambula bulungi n'ekitongole nakyo nga kikola emirimu gyakyo obutataaganyizibwa mu mirimu gy'ogy'okola ate n'obanga otambula nakyo bulungi. Oba okusomooza kubeerawo mu ng'embeera emu oba endala naye ate era ekisinga byonna kwe kukwatagana n'olaba engeri gye muyinza okukolamu emirimu bwabawe kitatambudde bulungi n'osobola okutuukirira ekitongole. Naye bino byonna obikola otya? Ze nsonga omukyala Afisa Seguya z'agenda okubanga kunyonnyola tumanyi ng'ekitongole kya Uganda Revenue Authority mu kiseera kino nakyo kitunuulidde omwaka gw'ebyensimbi nga guggwako. N'olw'ensonga eyo ajja kutubuulira enkola yaakyo, ebigendererwa we kituuse, kiki ky'olina okutuukiriza ggwe nga omuwi w'omusolo mu kiseera kino naddala ggwe ali ku ludda olwa bizinesi, osuubirwamu ki? Ennyanjula, enteekateeka y'ennyanjula eba etuuseewa n'ebirala ebiringa ebyo ze nsonga zagenda okubanga atuyitiramu kutuukiriza ennyanjula. Osuubirwa kikola mu kiseera ki? Ekiseera ekyo bwe kikuyitako kiki ky'oyinza okukola okutereeza embeera yaate bw'oba ng'olinayo okwemulugunya oba obutali bumativu mu mbeera emu oba endala mu ngereka mu biwandiiko ebikunnyonnyola gw'omanyi nti omusolo gwe wagusasula naye ate bumeseji busiiba bujja bukubanja oluusi omusolo gw'otamanyiiko mutwe na magulu oba mayitire. Ebyo byonna kiki ate ky'oyinza okukola olaba ng'otambula mu mbeera etagenda kutaataaganya mirimu gyo? Kale awo nno bw'atyo bwe tugenda okubanga tutambulira leero. Si byakisonyiwo naye byakutunuulira tajeti y'ekitongole waawe kituusizza wekigituusizza kisobodde kitya okukola ekyo. Ate era tumanyi bulungi nga mu kiseera kino ne kalisoliso wa gavumenti ali mu kunoonyereza ku kitongole ekyo, anaatubuulira ebigenda maaso okwemulugunya ku nsonga y'obulyake n'obuli bw'enguzi, kiki ekikolebwa ku nsonga ezo byonna agenda kubanga tunyonnyola. Gwe nno anaaba ng'oliko kyeweebuuza ku nsonga ezikwatagana n'ebyemisolo naawe tujja kulekera yakadde osobole okubanga otuusa eddoboozi lyo. Kale kamulinde ku katono abeere ng'ayingira.